Mtoleka magolisho, itagolisho Hale ntenenza ulintumela ngabafa na wangwa na wangasito Batishu kesi mtalese chemlalazi Pavenzani Mtoleka magolisho, itagolisho Hale ntenenza ulintumela ngabafa na wangwa na wangasito Batishu kesi mtalese chemlalazi
Ichimanga yazilonda bawibiza kuphakamani ufitha ifokamthetho uyayazilonda. Uphi lo mfana okade lapha? Uphi sifuna yena? Sifuna yena. Uyele mkhulekelo ofunwa ngabantu. Yimi umqashula jinde qele lento akekule seven ngobhozelo shamele. Yey athwala izade khani into mndakazulu adakaze bembona umfana ukhaba kangaka. Angahamba nosazi umfoka khanyeni. Ukhothethe umfoka cele. Utikadika umfoka thelezi. Ungqumi umfoka khanyeni. Talenti umfoka byena. Uthotha umfoka shani. Nqumi umfoka mthimkhulu. Uthuzila mhlabathi umfoka shani. Uhlakaniphi umfoka ngena. Kwenzani umfoka shani. Ushume ntondolo umfoka ntaka. Ushuze umfoka khanyeni. Umzama umfoka shani. Ngosikhona umfoka khanyeni. Kanye nokuyurepisi umfoka mbuzi. Nitizolali ziva zosali bonga majola. Izo lezo zizwe sikudleni azo sikudlozele 1911. Sikudle ngatuduli bhokisi tuduli into enzima hiya we masobolo isho umlenze izwa wena galata nothothi ngaphezulu. Bahleka kancane undumane mfoka mthimkhulu kanye nosibeza mfoka kanyele bade ezami-ke leyo. Avunywa ukhokobela mfoka kuhamba oluncane umanxishana penda amapendana wapenda umlungu umtsholozi wabaleka khona kwakanyile mandala. Bahleka kancane usibekezela mfoka kanyile. Ayikuzi maga ayidlela umfoka khumana. Yavunywa njandane phansi ehlabathini yathi ngoshe ngifile ngani bafana bangampungozi ngizasiphethe kahle ngengoma. Ibhunywe kwamlotho osethozela kwenithina ngabongo bonge zenze kombalane lunebalekhanda lapho engizalwa khona mina. Ibhunywe indofandofane nyawo zengane zayivusa into kane nawe ngani ngamnolwane nimpingene konyoka. Umfazi lo mthene zozakhe sikhutakhutha kumbhuni sikeketeketa wayishaya impiso emnyama kwanomjwala. Ikanda lemnyama namathathana wathishaya imtakata zethu kumithu. Ayinumaphuka asaba ubhokisi amantombazane nenqabanenge zinkwezi umasuka yithoto kalasekaweni nomzimkhulu naye afakolwane. Umsikazi intomi zasemandaba ngasithongo kuyobuthothoni abe sengithi mina asinje thukethu umukelani umfokangeme emandaba. Iphuma phansi enkandla mandaba engumuva nemseke emathula mpungu isigodi kwesenkosi mpungono. Iphethwe njithi umabuya kuza phembela yeba mphembela sibamzala kumantuzoma zawonanele emaxhosini. Unyona emhlophe lebhula amaphiko phezu kwentaba zasegubumbana wakanye umsamo kwabo kagogo mamntwana. Ithutha sentombe yangale mayivini lomi ngangishikilela ngaye ngisacela uxolo. Wena wendlula wena wepha. Ayivume ezangaluthi ezahlule sephinyile amaxoko athi ayikho lo ngoma bathi bona uyibuza kithi mungayani. Asumaletha umfoka mpungozi umfoka nombili yayo. Asundima umfoka magwazi. Afothi ngulube yagolozi itibane sangane ndlula. Usakho umfoka ngena. Bavume isiqiniseko umfoka dlomo. Bakuyusko sanqoza sekawona wambo yitumbamo zenqoba zidinga ngoba zethulisawu. Ukuphi le ntombi esiyinda zanga lisize ntomba yabanga mabathene yabe mangathi. Idone bathinanga mangathi inala usimisho. Bakuya baba kutungu bathine funda khona mabathene. Yimu ngaye baqala xa zabafana baqala maqothe bayiqoka zonke zamathula babe mbophela wona kancamala. Mina ngumgombo landaba ngokusuka emandaba ngalithuthi isathi kudebude made shini ngivulele khona shoyo ngathuka zacimi ba. Ngelibona lelo cala manje. Sewile sipam sewile sewile sipam sewile sewile sipam sewile sewile. Akwethu manje sasenze zaphutha zacima ngoba la ngeke ikhandle. Aqade bakucisha ugesi kwancamala. Masuka lokho manje. Hey abantu xa bathi benu laba. Nibaqhisha igipa nibafake ematekisini nedabawona sekho. Nibathumuthi banijabulele kakhulu. Naphinde banicele nempilo. Ngoba kulowo mcimbi kuzala abafana basemandaba abanehlulayo ngengoma nabanihlulayo ngenhlelo kahle kahle nje badlala ubikile. Bavele bengayenzi loo nto abantu bajabulele thina futhi baphinde bayicele thina leyo mbili. Angithi iqala lapho-ke inzondo yenu. Ithi ngiphi ucathutha ngengane encane zehlulekehlula nabangani bawo bekhuzi lokhini izinkunzi ekubeni ngenambona. Aqala yathi iy'nkunzana omzedlukayo bathe ejuni nomuntu phansi bathi omalume bayona. Nasi sibhamu mkhana jukula sibona. Ushayelona ilibhodlela lokutshala lakho kuphuza. Bahetha umfana intambo yathi nabheka esethi ithathe thibe isesekhulu kanti uzabo wayesikhumezile. Bathi hhayi akulunga mshana. Ngoba uthena mshana uyinkunzi yethoka ngakini uthi yaziwe. Bathi naye intombi mshana shona khona. Bathala zintombi yabuyila mbathi nakwaba ibangisasho ukuthi intombi thena. Wobuya nomunye mhlawumbe yokukhulumela. Awukhishanga mncantula wena. Ngisinombolo lutho akazange ayinyuke. Aphinda washaya ikunzana wathena emculeni ngakubo kuphethe yena. Ayifise ukuthi nasesiteji ugabe ngeke ahlala abantu libhizi lizame ukumfaka ebantwini angungeneki. Bathi kulula mfana kwasho wena wathi ucula nje wakhe uqozisanye konke uyayishayela. Bathi nathi isigidi nansi mike azitsha ndona. Atukumbule njalo uthugudu yakho wena linde wena mshana mawenzeka. Intambo yakhe chayasho bunye nawe ebhede shobu. Ahleka kancane wankeli bakhe bathi mshana ngathi kwakungcono ebholeni. Ngithi mina mfana bakuhleka bonke ngayeke ngihleke sidalo noma wena ungihlekisa insinini. Ngoba wena uyakhokhobe emva kwami udala amasi ngokungiphazamisa. Ngithi wena uculiwe ucula mhlawayeka le nto yenzayo. Yempakamo nokuyitshela ukuthi uyashaya kanti uyagetsha. Ngalokhu kulanda uzuni wale pheseya kwemfolomo okuhlulayo na okuthini nezithaba. Kuthi amabhimbi kade ngeke kanti afika nani bafana bami. Ayakhala amanye amagija angomomkaye athi acela ukuzogida lapha kini. Athi amaqaba wasageja asegile umhlobo. Ukuthatha iy'ngoma zabantu kukuwo ukulingisa kukuwo nami angivumi ludo sidala. Wagida kwelinye iqembu wabuya weza kwelinye chakwe lami ludo sidala. Ngokube njengomalahle nje umfoka Sibiya, ube njengo-Home Affairs, ube njengo-Scan umfoka Biyela, ube njengomabhilisi umfoka Biyela, ube njengonjoko umfoka Mkhwana edlala ushunokela kubo lezenkaba, ube njengendlamulela, ube njengami nje kanje. Akekho umuntu lokulufo kwami nami akekho engizulufo kwakhe uma ukuthi awukuzisisi kahle lokho. Hhayi maningi amaciki akithi enkahle ngeke ngize ngiwacela. Ngithi ngeza kanzela ndoshuni baleko ncuthi nakomsinga nakoshukhula ngibalingiselana abaculi labo. Ngithi ngeke abebikho omunye umaphathafika umaphathafika ekhona ezandla mvana niyafika. Ngithi ayilimi ezetheni bafana bakinkuthi ensimini igeja indoda nendoda ebhezi yangivela emculweni ma ngekho ndoda jika hambe ekhaya sikhona singomkhoshosho sizomculela. Siwili sibham siwili siwili sibham siwili siwili awuphume himi Himme sesha sha, oh humme himme, himme sesha sha. Usatshela himme njalo wethu, uthe bethithi ikuke masoweni, ingono yebele ikuke balungwini, sishaze ebhungwe yibomba. Wayishaya abathi awayosi, wayosi abathi awayidla, wayidla abathi usudlica. Himme umthando wento emnandi, umadube intombi azathi ushukele ecubeni wabo kwamambuyisi. Umshawethi asekhipha endlini kanti usekhayitombi yakhuqoka. Yimu mkongolantaba kwele kumambe kuyelele kwele lakhe joma kayitothanga wathatha amacala. Wafika kancane umshebelezi washebeleza ingane kamalokhuzana ngesineke yamkhahlela ushinga lo shinga lo mzinga lawo nezishumane maqeda okuhlala amashingakazi. Nsizi umfana kankosi kwanangoma. Ngithi ngithaba kanjalo wethu ngabe ngathoba ukufika uzobona uma segijima. Kuza ngey'ntuthwane ezimnyamane ezandla kazathi umtamba zamudla umuntu egijima. Uqha qha qha yagamalazi ifunze kogunkisa ifikelele kuphela. Zijane ngani manje zamkhathaza kabi kwela 27 ngoba lapho engena backline umuntu kulo nondini ngesibamthona amaqede khalira sala kolo kunjani ulusandi umfana kancimale mandala utopi umfana kabiyena intombi zakolo kunjani zimnikanga zamdikilela wayilaya ntombi xoxela umngane ngesemsikilelo zomthola uzakwenu 2 points ukuthi ukufoka phela umuntu ukuze insizwa zeqiwa mcathama zethu yethu thokozi lahambe yozala zonke ivebe seyizela suka phezu kothanya yebi yaphase yothanya yakhulumile. Sabisi umfoka gazi wanangoma. Ukhakhakha lo kakaloza wabo ukhakhanja ubona uthi uyaguga wemagumbi kwaboneka kanye wakhetha umthandazo. Ushokoloza umfoka shoba kwanangoma. Ushokoloza maye wazisizwa sikhothanisa amayelogoni besibamba besiyintathi. Isandla sebhokodo sembathela abanumzana. Ukokhele umfoka shando mandala. Unyonendo umazala zingonya 2.6 wabezi wotredi kholu utshalo bezi wemfoka sithela ngenkezo khona umahlehlana. Sabisi umfoka nkosi khona kwanangoma. Ubhenza wothuma gwaza abathane ntombi ejahile akayisendeli ngoba izobekela isona. Sudi umesejisi umshini oyishintshayo khona kwelasemali. Umthobisi umfana kadlamile umshana. Kanye noqinisa umfoka ngeke mandala. Silwane esimnyama abathi nsingizi nyoni ezulu kwayingena ekhaya ikhomenti ey'ntombi zishiye kofacebook zathi ziyamkhetha umfoka achebele mthongo ngoba ezala wabhubhethuka. Yimi ngiyijele magoso gega amabondo ayokuja namaswazi. Wavuma uthoko umntakampungoze eswazini. Wavunywa ubonga ukuthi umfowakho uvungane isenkeni embizane. Wathi kukuwe noma uyayibamba noma uyayijedela kodwa isifikile kwela kithi. Phinda avunywa ufani lakho umfowakho osenkani kwejongo fela. Wavuma ubongisandla umfowangeme ey'ngoleni. Uye futhi umntangadi endlela ey'jike emandaba zalifudla inhlathi kude kude kwancamalala zaceni kabo. Useyikho njalo isikwele sisempini. Useyikho njalo isikwele sisenhlwene. Ngitikonsizi ngiyeke semandaba ezinto zayo ngazala nakungeke nginethekele kuqhubekanawo amakhehlela olusuqala nawo esini. Ngithi mhlawumbe sawophela mahlamba. Ngitikubhuka lapho wefunisiso kancikazi okubakhumbuzi wavunywa udj Tshila zayephela izinsizwa ababekhona bona lapho olokhu njalo. Tikubuwa lapho nawe sowale nje umfana kamazibu. Yimu utaba zethu ushelphi ngisothatha singane samakoti uganile emzini. Yimu kanakala le hamba elikeke ngokufuzo yize yalikuzwa kangiyazi angena emzini endoda kushona kwelanga. Umdlalisa ntombi ezacile abantu yedlula kuyo le dudeni. Yimu umkozela ngoma thabi nihlombe yasukathwa izintombe kulasokhala amandaba athi gqizela umaqhuzaqhuza njengoba njekhula gqiza banyazi njaba gqiza ajiningi umntangala khona kawunemangadi maqedi yaqoa. Alala salala ngendaba savuka savuka ngendaba lakhulumela kubizwa amakhwebe ekhiza lakhona kadwa wayokukhethe kathi bongagethanga endlombeni yacula zigengxe lomntu abathi ngamaqedi akushiye kanjalo nayo yaku mdokoza umfowatha ngazo amandaba ayazi lona jefa amajefane atefa indoda umfowatha ngezini uyayazi lona unele umntakashobe empangeni uyayazi lona uwovasazi umfokashaba umazi umfokazungu ukutholana kanye nosigqee umfokasheni ngikhala kanjena nentangazamasinga ngiphethe isitim sami angangamala singakule minyaka edlileyo ubhasita ngiphethe ubaba umkhizi umaqhuthi ayeqana kokhabazela indlala bejuja bethengela amasaka isoka le ntombi kade ilapha endlini kwikeyboard phethe ujejeye umfokambuthuma esouthoni kwelamabhenanyana ithi ngihlaba sesithakutudu ngiphethe ututhani umfokandlovu ibisi elimehlazi indoda wayibamba wayeka inyamazana singize mabala ngokuibeka amabala ngigobeza amabele ziyaphekwa ziyathulula kuyela mivuso kwenyamazana yiyo futhi leyo ndoda khona enkosinini kanti entanjeni ngiphethe usikilijo qeda imali kwaba ubhemayo sihamba semali yomqashi esaphela lapho simthuzelanga khona othwala mena umongeza umfokampungoma umfokathi mamoma sojamuleza matombazane ntombi ehlangana ayinikanga yangidlulela ntombiza sebhosiyongwezisa ngomphambili bona kwelasentombeni mpungoza gqokuya embele emhlophe kanti usiyinkosana yimu kakada loyogqamuka umnyameni wayibamba wayinamazela senyamazela tatomkhulu ijulile le nto ngisemsame endlozini wambuyisa lapho engizalwa khona ye abona umlungisi emfekane abona ubhulethi umfokandlovu enseleni abona uphilane mafuleka emtuku abona umntu katshela umfokantanzi kuzigedlile ayisingathi umsingathi oyiketha umfokagqwana abona othamukela umfokasokhele emsini kanye nonombuso sithole eqhudeni halalisani xaba enquthi kwanyeni ndivala umncane wasemkhanya kude ngivule ngamabomu ngizile ngamabomu leyo ncwadana ngithumelela yona hayi cula bhesa kanti sizozwana kani siwili sipha msiwili siwili sipha msiwili yimu ndaba zimbi ngaba ngizondayo ndaba zinhle ngaba ngithandayo kubulawane nomona ngene yakho indaba vele uyimpukane enyosini ngisho kuyo umahlalaza kuyame senza ababhemi lutuma waliphume egameni zabalaza wemzabalaza bambelela nakho wosile ethosini wathi hona wena wena ngokuzwa ithimbo lakho uthethe kule nyina kanti kwakhona lelo lindlala yimi njalo wethu umkhuzi lokuzuza zibuli umhlambi lokuzuza zidlala ngokwesibone yobanjwa neshoni nayo imize avume wena.